senda senda bafubondeke bye basalaganya bingi olaba bakulimba woto bantimba n'abakyala balala olusi bakugamba tinkutulugunya kubuzimirembe mama kimanye babikinga bakulemese wamma bakutabangula omutima ekibaluma wamma bwe nkubita mpo bafuna ensalwa
Baby, gambo, yawe, manya, bote, baku, chusa, no, sa,